ndagasaga ingoma kazi gasonsa gasiya kadasize nayo kayisanganye ndagashaka gashano gatera gashara basha bagishuhira ibyo nahonotse vuka sumusarane ngusaraze ngusiramuze swing zituma usunamuze Call me queen of dealers, na zoroheje nkina Don't call me sweetheart, na sentiment hamula Kata tanda koro gambi kora nguri kublaga Nyagara gatanda bjoro gambi kora nguri kublaga I'm a peacemaker, inare muri chamber